radio y'ijwi y'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda no umwanya mu kiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kugezwaho na Jean-Baptiste Nshimiyimana. Iki kiganiro cy'umunsi ni kiganiro duharira agasaro kaburaga kabonetse umuryango w'umubiligi kazi ufite nyina w'umunyarwanda kazi Hélène Verine Schmidt ubonetse nyuma y'imyaka 51 awushaka na nyuma y'amezi abiri gusa aje mu kiganiro agasaro kaburaga. Iki ni igice cya mbere. Igice cya kabiri ndagiharira mwebwe mwese mushakisha abanyu, naho igice cya gatatu kiraba icyo guhuza umusaza Adrien Bakare n'umuryango we yaramaze imyaka 37 atandukanye nawo. Murakaza neza mu kiganiro agasaro kaburaga. Hashize amezi abiri tubagejejeho inkuru y'umupolisi wabyawe n'umunyarwanda kazi yamubyaranye n'umubiligi Pierre Schmidt wari umukozi wa leta y'umubiligi mu gihe cya gikolonize. Madame Hélène Verine Schmidt atuye mu Bubiligi, yaje mu kiganiro agasaro kaburaga adusaba kumufasha gushaka umuryango we amaze imyaka 51 ashakisha yarahebye. Et votre maman, vous ne pensez pas avoir eu la musique.
Malheureusement, mon
âge, je ne peux pas nous dire des chats pour nous aider à mon maman. Je pense que nous sommes vite au courage.
Je fais appel à vous.
Est-ce qu'il vous a donné au moins les avancées des affaires qu'il a et de ma foucouille à vous ou à vous qui est?
Bien, j'ai un certificat de naissance. J'ai l'impression que tu as faux. Je suis apparemment sur mon certificat de naissance de Nyanza. Dans un orphelinat, moi je cherche ma mère.
Ma mère. yego ngeze mu bibi nsanzwe cy'imfubyi ariko njye ndashaka mama si ko mama yabyaye abandi bana yashatse n'umugabo witwa Faustin Karanga nzi ko mfite n'umuntu wanjye babiri b'impanga bashobora kuba bari Dar es Salaam ndashaka rwose kubona umuryango wanjye ni ngombwa cyane ntabwo nshaka gufata abona umuryango wanjye ndabinginze mumfashe
Peut-être elles sont à Dar es Salaam. J'ai envie de retrouver ma famille.
Nous allons vous aider, madame. La voix de l'Amérique, ça va faire de monsieur GG. Vous êtes bien à l'autre de Tiganiro. Au coup de la route, tu vas faire quoi, une Django Yang?
Ndabashimiye cyane rwose
agasaro kaburaga kabonetse
twakoze ubushakashatsi namwe buradufasha impfu zikomeye zagaragajwe na radiyo y'ijwi ry'Amerika igera kuri miliyoni nyinshi z'abayumva aho bari hose ku isi umuryango wa Madame Belinda Schmidt yatangiye gushaka afite imyaka 19 twarawubonye turabahuza
nagize amarira yanjye yose ubu hasigaye no kwishima nagize amahirwe mpura nawe ugira ubuntu kandi murashoboye ufite ubushobozi bwo gukora ubushakashatsi
They have the capacity to do it.
Murakoze muri mfura murakoze cyane
Madame Schmidt afite umuryango mugari uri mu Rwanda mu Burundi muri Uganda no muri Tanzania mu bavandimwe barindwi hasigaye umwe rukumbi Mariana Faustine Karangwa ari muri Tanzania nawe twabahuje ari mu kiganiro agasaro kaburaga ikaze ku ijwi ry'Amerika urakomeye cyane ngutumiye ku ijwi ry'Amerika muri kino kiganiro cy'umwihariko ikiganiro twageneye wowe ndetse na mukuru wawe Madame Veline Schmidt nawe Mariana Faustine Karangwa yari amaze imyaka myinshi ashaka umuryango we yawubonye yakubonye umwe mu bana bakiriho mu muryango none nagira ngo nkubaze kuva wabonye mukuru wawe ari we muhererezi mu muryango nyuma y'imyaka yose urumva umeze ute
meze nabi kubera kwishima narabyumvikije numva mbabaye nababaye kubera kwishima na n'ubu ndimo kumbaza ndumva ndimo kurira
mwezekane
nenge ngo mfite nene wacu naratangaye cyane ntangaje imana agatangara cyane ese wa mwana we ibyo abantu bose banjye bakuye barapfa bashyiraho bose ntarabona iberina bamaze gushyiraho ukwezi kwa kabiri ejo bundi n'amezi nkane niba baratanga ntangira kumva ngo hari bene wacu birambabaza cyane ko iki namubonye bene wacu batarapfa ariko ndishimye cyane ndishimye narishimye na n'ubu ndishimye ndishimye cyane urakoze cyane urakoze cyane rwose urakoze cyane ariko sinzi niba nzamubona rwose munzanire
nzamukuzanire
mukuru wanjye barasa cyane njye ntabwo nsa nawe ariko arasa cyane na mukuru wanjye wapfuye ejo bundi yabaga yukeye
yego komera
ukwezi kwa kane nabyo narabimubwiye nabyo ndatanga kuki apfuye batabona nabona kandi basakoko barasa cyane ni foto ya Ndayishimiye.
Yego. Bose ndakumva igishimo ufite ayo marida y'igishimo ufite no kuba ari wowe usigaye ukavuga uti kuki tutamubonye mbere ngo twishimane ukomoje cyane kuri mukuru wawe ariko hari na mama wanyu iyo navuganaga na Eveline
yes
wumvaga afite inyota ikomeye cyane yo kuba yabona mama we ndetse yarambwiraga ati ntabwo nshaka gupfa ntabonye umuryango wanjye ariko nanone ndumva ari nk'aho hari ijwi rimpamagara rimeze nk'irya mama rimbwira ngo ngwino
ubu
niko yavugaga ariko byaranangoye kugira ngo mubwire yuko mama we atakiriho kandi nawe ko yitabye Imana mu gihe cyose yari akimushaka ariko yari ataraza hano ku ijwi rya Amerika twibutse gato uwo mubyeyi mama wawe mama wanyu yamye ashaka kubona atigeze amenya kubera ko bamutandukanije nawe akiri mutoya tubwire uwo mubyeyi wowe yarakureze aragukuza aragushyingira yari muntu ki
ubwiza bwa mama ubwo nibuka ni umukecuru she was very happy yani yarishimaga ntabwo yarakaraga mama umuntu wasekaga agaseka buri kanya ariko ikintu atashakaga n'umwanda umwanda wo hanze wo mu nzu w'imyambaro ugasanga arabyutse aragiye harawagiye mu bakecuru bagiye aza agasanga rero twamubona aturutse kure tugahaguruka tugafatira umweyo umweyo gukubura
yego
ugatangira gukubura abandi bakiroka muzi bakajya gusasa bakagira batugira ngo mama naza rero ntazikubite yaza yasaga tutabikoze akadukubita kubera iki umwanda ubwo rero yatwigishije isuku nanjye mfite isuku mama yakundaga guteka nubwo yateka ibitoki gusa cyangwa isafuriya yatekeragamo yareraga ntabwo yari ifite imbyiro yari isuku cyane n'ubu ngubu ibyo nkora ku mugabo wanjye ndabikora kubera mama wanjye
birumvikana nawe waramukurikije baravuga mu kinyarwanda ngo isuku igira isoko
byagoraga mama ni indwara yari afite yo gusimeka yari afite asima
yego
asima yarayirwaraga cyane kuva njyewe muze nasanze mama arwara asima kuko papa ari umuganga hari imiti yamuzaniraga ubwo iyo miti yicaraga imuhira natwe twari twarayimenye twasanga mama arimo gusimeka tugashaka rya binini tukamuha hanyuma akaba arorohewe nicyo cyanamwishe agirwa kagame avuze ati abanyarwanda bose nimugarukiye narabubakiye narabahiriye nimuhuze mama amaze kugerayo ari mu nzu iwe ubanza yarabuze uw'umuhaye ibyo binini n'iki ariko abaturanyi barasiye ngo nicyo cyamwishe
komera Imana imuhe iruhuko ridashira none ikindi nagira ngo nkubaze birumvikana turavuga wowe ni wowe kubera ko ni wowe Eveline yashakishaga n'abandi bagize umuryango wanyu ni wowe wa mbere twabonye azabona n'abandi benshi ariko niwe twatumiye muri kino kiganiro uyu munsi iyo ubonye Eveline nabyumva turavuga uti mfite ibyishimo bivanze n'amarira ariko kuba ubu noneho ubonye ko utakiri wenyine mu muryango ndavuga ku bana bakomoka kuri madamu Nyirantongwa ntabwo ukiri wenyine mubaye babiri kuba noneho uzi ko ejo bundi muzabonana kuba muvugana kuva nabahuza hari n'icyo cyahindutse mu buzima bwawe
kuva wambwira ko mfite mwene wacu umubiri wanjye urimo gutinya ntakubereye
yego
urimo gutinya umunsi nzamubona nzagwa nta nubwo nzamubona
yakwemereye tuzamuherekeza tuzamuzana uzabishobora yego muzabiganira kandi byose bizashoboka mu Imana yaraba ukomeje muriho hari impamvu ikomeye cyane mukiriho kugira ngo mubonane muzabonana kandi ndahamya yuko ibyiza biri imbere abana bawe nabo nabonaga bishimye bavuga bati tubonye
abana banjye barishimye bakoze gurupu gurupu ku isimu yanjye ubwo rero baraganira nawe nubwo nabantayo agatera bakakomeza isimu ye iraje telefoni ye bakaganira na bamenyeranye cyane
babonye nyirasenge bishimye
baramuzi bamumenye nawe yabamenye barimo kutubwira inkuru zanjye mama rwose arimo kugira muri teta uzi denuse mubwire ikintu cyambayeho icyumweru gishize na n'ubu
yego
nanabutse
n'ibyishimo byinshi
n'ibitekerezo bizamubona ryari ndumva nshaka no kubona na none
muri kino kiganiro abantu benshi bagukurikiye barakwishimiye kuba wabonye umuryango kuba naguhamagara nkakubwira ngo ngufitiye inkuru hari umuvandimwe wawe ugushaka nkakubwira ko ari ikiganiro Agasaro Kabura ku ijwi rya Amerika rwose mbwira iyo nkuru wongere uyibwira abakumva muri kano kanya nyikubwira nakubwira ko ufite umuvandimwe wari warabi wose ku bishoboka ko uzabona umuvandimwe wawe
ni ukuri nabi ntabwo nabitekerezaga ko hari umuntu mwene wacu nabona nari narahebye ntabwo nari mbizi ko hari umuntu mwene wacu hari umaze kubitangaza muri bwo bamaze kubibwira nibaza ntibarambesha barambesha genda n'uwundi muntu bashaka basohoye rwose izina n'iryawe na nyoko ni iki ubwo nanjye kubijyamo nyine umaze kuduhuza mbibwira bene wacu b'i Rwanda abandi bari Bugande batishimye cyane ariko abandi bavuga ngo baguye mu kantu uzi kuvuga ngo kugwa mu kantu
yego
baguye mu kantu ibi bintu ni ibiki Stefania yakoze kuki atabivuze kuva kera uyu mwana yarababaye cyane ngo yaradushatse imyaka 50 yose nibyo
yego
ni ukuri maze kubabwira ntabwo babyemeye maze umaze kuduhuza bwa bundi tukaganira nawe live maze ndabibabwira batubwira n'ipica ubwo babyemeye ab'i Bugande barashaka no kuza basi tubwire umunsi azaza tuzaze Tanzania tumurebe barashaka no kuza i Rwanda nari babwiye batangiye kwitegura biteguye batuzumuzane n'uzumuzane bishimye cyane 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 abandi rero bari babizi makubeye
ni ukuvuga yuko mama wawe ntabwo yigeze ababwira ko afite umwana witwa Eveline ushobora kuba aba mu bihugu by'amahanga
ntabwo yigeze atubwira njyewe ndi umutoya ndi umwana wa karindwi kuva mu nda ya mama rero abandi bose bakuru banjye bose ntabyo bari babizi banyumva
yego
ntabyo bari babizi barata barinda kwapfa ni njye usigaye ni njye ubimenye
ni mbere yuko ngusezeraho ndabyumva ufite ibyishimo byinshi hari ikindi waba ushaka kubwira abumva ijwi rya Amerika muri kano kanya muri kino kiganiro
njye ndashaka kubashimira cyane ijwi rya Amerika ndabashimira cyane 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 ntacyo kubaha icyo mbaha ni ukubashimira gusa Imana ibafashe kandi itazashirira kuri njye bagenderere gusa bakomeze bashakisha abandi badafite bene babo babuze ariko nubwo mbizi barabikora ariko bakomeze Imana izabarira ibyo bintu barimo gukora ni ibintu by'Imana ntabwo tubariha ngo banzaniye Evelina ngo mfate amafaranga ngo marihe nawe kandi ntacyo ndakuriha Imana izakuriha urakoze cyane Venuse ijwi rya Amerika urakoze cyane Imana ibe namwe ibafashe mwese na familia zawe
urakoze cyane nawe ndagusabye amahoro menshi hagati aho ukomeze ugire ibyishimo ukwiye
urakoze cyane Benu
Agasaro Kaburaga
Madame Eveline Schmidt numwe mu bana b'abakobwa n'abahungu bavuye mu Rwanda mu gihe cya gikolonize abana bavukaga ku Banyarwandakazi base ari abazungu bavurwaga ababyeyi bakajyanwa mu Bubiligi cyangwa se mu Bufaransa mu bihugu byose by'Uburayi naho ntibahabwa ababyeyi ababyeyi babo b'Abanyarwanda babaherukaga bakibabyara umwe mu bafashije Madame Eveline Schmidt mu nzira yo gushaka umuryango we ni Antoinette Uwokunda nawe ni umumetisi wavukiye i Butare cya Rwasumo ayobora ishyirahamwe Métis du Monde riharanira inyungu z'abametisi ikaze ku ijwi ry'Amerika
murakoze Rwanda Venuse nabashimira ubuhanzi no guhora utasigaye mbarota koze cyane kongera kukunyakira
uri umuntu mwiza biradushimishije kongera kukwakira hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga k'ijwi ry'Amerika icyo wifuje cyashobotse umuryango wa Eveline Schmidt wabonetse twagize umuhango wo kubahuza nawe twagutumiyemo uhari nagira ngo kubumva ijwi ry'Amerika muri kano kanya ubaze umaze guturukwa kuko umeze n'uko wakiriye iriya nkuru
iyi nkuru nakiriye ni ibitangaza mbega nk'abantu bajya bavuga ati umuberekeza itangaza uriya mubyeyi njyewe nkiyewe n'abagenzi banjye tukiwufungura ino association hashize nk'imyaka ibiri nta n'amezi rwose ashize ni nk'amezi atanu bambwira ati hari abantu bavuye isave bagiye batwara bakabajyana mu Buraya noneho bose nta benshi ntabwo babazi ababyeyi babo abenshi ntibaba bazi aho bava iyo nkuru rero rwose yamvuze ku mutima kuva nkiri mutoya iwacu Butare na mama yarabimbwiraga akambwira ati hari bene wanjye bagiye akomeje tumenya iby'iwabo muri Kanada abana bese amasomaso yaseze mu kirere abana bose bagiye bagaruka ubwo rero tugifungura indi asosiyasiyo twarabyatse rwose burya barabivuga ngo icyo wifuje kiraba rero natwe twari twarabyanditse tukompoza tukamasitati tuvuga tuti on va trouver nos aînés on sera vraiment leur guide kuko numvaga mubwanjye hariho abazifuza yuko tubazana mu Rwanda kuko benshi ndabizikota avuga n'ikinyarwanda dare rwose nta kinyarwanda bavuga kuko bakeneye abana bato cyane nkumva ko mbindimo ko tuzaba kubagize turabagize wabo ubu rero rwose byashobotse noneho nagiye mu nkora konesanse ndabakiye umwe n'umwe evidemment Imana yaramfashije naguye kuri ya gurupe nyine ikeneye ifite iyo nyota ubwo bambwira bati ahubwo dufite umuntu wacu rwose nta kindi akora uretse gushakisha ababyeyi nta kindi akora uretse gushakisha mama we nawe akanterefona akambwira ati nkora ntekereza ko mama wanjye agiye kuko ariko ashaka kumuvugisha cyangwa se umukaka wanjye ati ndumva rwose umumama mwaramubonye ntiyashatse nta mwana agira ubuzima bwe bwose bwa Saturne uturyo
yo gushaka umuryango yego
ambwira ukuntu yashakishije aseri ambwira ukuntu yagiye muri Croix Rouge nuko bariya abantu nabo ntabwo bajya baramukuye mbega cyane cyane kandi nawe atanze ikarita kuko rero ngize Imana niho nabashije barambwira bati Kigali urambwira ati urigurira iki ko hari umuntu rwose bagereza misiyo yawe banyuye bahereje misiyo ya Voice America nuko mvuze nti bo reka nimushakire telefoni nibwo bakontakt none dore nta mezi atatu ashize umuboneye abavandimwe nuko n'uyu munsi nacyo ubwanjye ni urugo nta kindi kintu nkivuga n'ibitangaza mbega byatubayeho
uravuga uti yari amaze imyaka 50 ashakisha umuryango we ntaho tageze kugeza amuzi hano ku ijwi rya Amerika ariko nge ndashaka kureba cyane uko yakiriye inkuru n'uko ameze muravugana buri munsi uba umuri hafi nka mbere iyo umubonye ubona harahindutse iki muri we ubona ari iki kumenya ko afite umuryango byamuzaniye
yewe mana nge sinakubwira guke ni umuntu ni ari heureuse ikibazo gito gusa afite nuko avuga ati bo uri mu muntu nawe ntabwo bavuga n'igifaransa ntibavuga n'icyongereza donc byose binyuraho barujisitema kuri WhatsApp noneho nkamusoma nkamutelefona nkamusobanurira ntibavuze gutya avuze gutya avuze gutya murumuna wa nawe ati rwose ati ngo bavuga icyongereza ati ntavugana na murumuna wa na mukuru wanjye donc urumva ntuzi ko ari isi yose twese nyine twarishimye nuko uriya mama rwose yarishimye cyane n'amarira yagiraga kera ntakiyarira waravuga ngo yarangije akwiye none bagomba kwishima ko batangiye kubona dok imiryango yafungutse kugira ngo abone bene wabo
mu muryango w'abametisi bakomoka mu Rwanda ari abari mu Rwanda ari n'abari mu bihugu by'Uburayi ndetse n'Amerika ntaho batari ishyirahamwe ryanyu urifata hose abametisi bo ndahamya yuko Edwin Schmidt nari nabivuze mbere niwe ubaye imfura y'abametisi mu kiganiro Agasaro Kaburaga muri uwo muryango wanyu w'abametisi iyi nkuru bo bayakiriye bate mu magambo make
barishimye neza cyane barishimye banyereza amafelicitasiyo twese kandi ndababwira ntabwo ari igihe nyine kuko nkunda kubivuga ni MDM Métisse du Monde yakoresheje ubushakashatsi kugira ngo tukugereho barishimye barishimye cyane rwose ku buryo ahubwo mukomere kuko n'abandi batangiye kwemeza ko bishoboka hari n'uwo twaganiriye mu kanya arambwira ati njye ntabwo nari nkibyitayeho n'iki byose ariko nanjye kuko ngiye gutangira bishakishe urumva kuko bose bageze mu myaka hafi 75 hariho abari barafite barakuyemo amaso bazi ko ntaho bahera bakumva ngayo sinjye kubera ko yari sinjye agira ashakisha kenshi ko sibabizi ko yabuze nuko baravuga rero bati ko ibyo bishobotse n'abandi birashoboka ahubwo mwitegure bwana Venuste
urakoze cyane ndagushimye cyane kuba wigumye kano kanya uri mu kazi ukaza hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga ngaho rero ukomeze kugira akazi keza n'amahoro y'Imana
murakoze cyane kandi Imana ibane namwe ikomeze ibahe urukundo mfite ababashakishiza ndabizi ko ari akazi katoroshye ariko Imana ikomeze ibarinde rwose ko tubakeneye cyane
urakoze cyane
Yo soy el que está en el grupo, un grupo de un grupo,
ari nyakamwe abavandimwe bose bashobora kuba bari muri Tanzania twabanje kwigirwa n'umuhungu w'intwari
papa batandukanye muri Tanzania papa yari yaje mu Burundi basigara muri Tanzania aho bita Tabora Bukene
hari aho ngaho papa wari he
yego turi kumwe
mbona se ubwo amakuru ya bene wabo batandukanye si uyazi kukurusha nibwo mwanda we
oya ntayazi nawe aza amazina yabo kuko batandukanye kera nakoze igereranya kuko arakuze ntago ari kwibuka neza numva bishobora kuba ari nko muri 75
ariko se ashobora kumvugisha akambwira byibuze uko batandukanye
yego navugana
wamuhaga ko turakomeye ni byo nishimiye imana ntandukanye ibya amerika ubu muhungu wanjye arimo arambwira ngo azangisha abavandimwe banyu mwaburanye andreya ari bakare abo bavandimwe bawe mwatandukanye Tabora ya Tanzania mwatandukanye mute abo bavandimwe mwatandukanye mwatandukanye mute
twasize jewe nza mu Burundi
hanyuma ugasigayo ntiwongera kumenya amakuru yawe uje buku mwaka mutandukana niki cyatumye ubasiga muri Tanzania ukajya mu Burundi
icyo gihe nagiye ndakubwira ngo utagasa gutyo se ubumwe muri ari muri kiro ubundi ni iki kintu nkoresha kera mu Burundi rero irakomeye sinasiga aho vuba gito
hanyuma uva mu Burundi uza mu Rwanda
hanyuma uva mu Burundi uza mu Rwanda
none se kuva muri 75 kugeza uyu munsi nta kandi gakuru wigeze umenyaka bashiki bawe na barumuna bawe wasigare barumuna bawe ndibwira ko kaminani ashobora kuba ari muto kuri wowe urambwira nta makuru yabo wongeye kumenya
reka nta makuru nongeye kumenya na gato kuko narakurikiranye sinzi ukuntu byangendekeye
ntabwo wigeze umenya ko yenda nabo bashobora kuba baratashye mu Rwanda bakaba bajya aho ngaho mu Rwanda
ntabyo namenye kabisa
abandi bavandimwe mwari mwarasize mu Rwanda mbere yo kujya muri Tanzania
abo
mbere yuko muhungira muri Tanzania mwari mutuye hehe
ariko turi ahantu muri komine Nyazo y'Umugina kuri perefegitire yari perefegitire ya Butare muri komine Nyazo ahantu hitwa Umugina
Umugina muhava kubera hari inzara hari imirwano hari
rero kizari batambwe mu izari mbasika hari batata wacu bavukana na papa kuri nyina batavukana kuri sina kuri bamereye neza
uhitamo gusuhuka kuri gende
bafata umuryango wanjye rero
ufata umuryango wawe ugenda ari nyiramatabaro umuhungu wawe yambwiye amazina menshi harimo nyiramatabaro harimo minani harimo nyiracumi harimo mukarusine harimo mutungirehe hakabamo mukanyandwi na kamanayo n'amazina menshi bose ni abavandimwe bawe
turavukana neza kuri papa na mama
bose bariya urababwira uti nimuze duhunge twigendere duhunge abandi bacu batumereye nabi
ama na mama icyo gihe
na mama wawe waramujyanye
ntamujyanye ntabwo yapfiriye mu Bukenge
komera ubwo rero komera uramuragiye bose mugiye Bukenge muravuga muti turatura hano kugira ngo bazadutsinde tukagenda ntacyo akarunu kabo wongiye kumenya nta muntu ukomoka aho muri Tanzania aho ngaho kendo waba arakubwiye ati abavandimwe bawe narababonye n'abanyarwanda benshi bavuye muri Tanzania bari mu Rwanda nta wigeze aguha amakuru y'umwe mu bavandimwe bawe umwana wawe ntwari yemeye niwe wahamagaye hano ku zindi amerika kugira ati ndarangisha mukamye kuganaga nawe ariko atangiye kumbwira ndavuga nti mpa nyir'ubwite nivuganire nawe ntwari yavukiye Burundi yavukiye Tanzania yavukiye Rwanda yavukiye he
we yavukiye Burundi
kubona uwo muhungu wawe adafite ba nyirasenge ntagire ba nyirarume kuba ari muri Tanzania ntabwo kugeza ubu uyu muhungu wanjye reka njye kumushakira ba nyirarume na ba nyirasenge aho bari akeneye kubana na
kandi mu Rwanda nyine
mu Rwanda se ni kwatsoka mu gice kureba abapandimwe bawe bari bitabaye ubushobozi ariko gushakura gufite nyibwira wa musaza we kubaho utaricika ariko usa nayo ukabaho nta bavandimwe kandi wari ubafite kubako nta makuru yabo uzi ubwo nk'impanuro nahaga ku ijwi ry'amerika hari abandi basaza benshi bagomba kuba bameze nkawe nabo badafite imiryango kubaho utagira umuryango ukakuru udafite umuryango kandi umugabo warigeze umuryango umunsi umeze ute ni iyihe mpanuro
nababanje kubera nyine ntabwo merewe neza nicyo cyatumye ngo nkurikirana nyine ndagukurikirana umuhungu wanjye agakurikirana yakubaza nyine nifuza kuba namenya hanyuma urakora muri abo bose yabuze n'umwe yaba akiriho hari n'uwo mwana wanjye yenda yaranashaka yaranabyaye simbizi yenda njya yaba akiriho
Muzeri Bakabe ndagushimye cyane kubafashe kano kanya kugira ngo tuganire hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga urakoze cyane
nuko n'u Rwanda urakoze
wasubiza uwo muhungu wawe ntamusezeraho
alo
ntarime urakoze rero maze kuvugana na papa wawe yampaye amakuru yose nari nkeneye kandi wakoze kumutwaza ijambo nicyo kubyara bimara dushimire ko waragize umuhate wagize umuhate ukomeye cyane amezi yarashize ari menshi ariko turashyize turavuganye ngaho rero ukomere uzajya ukomeza wumva ijwi ry'amerika
yego mukomere namwe turakomeza
Agasaro Kaburaga
nyuma y'imyaka hafi 40 yavuye mu Rwanda Andrea Ribakare hari abandi bakimwibuka bamwumvishe avuga ku ijwi ry'Amerika baramumenya amakuru bayatugezaho kimwe no ku muryango we inkuru y'ubuvandimwe umaze imyaka 40 utabona yakibwite nimumve Amoni Ngiriyehe atuye mu karere ka Nyanza umurenge wa Muhira akagari ka Migina umudugudu wa Bugera Yalo ni ngiriye tuvugana ni Venuste Nshimiyimana hano ku ijwi ry'Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga nari nguhamagaye kubera ko sinzi niba ari umuhungu wawe yarampamagaye ambwira ati hari umuntu wacu warangishije mufite ambwira ko yitwa Andrea Ribakare nararebye nsanga kuko Andrea Ribakare yaraje hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga ubwo nagira ngo nkubwire yuko Andrea Ribakare kuko yanyuze hano yanyuze mu kiganiro ashaka abavandimwe be ubwo nawe uri umwe mu bavandimwe be rero wowe uri se wawe ni ukuvuga yuko avindimwe na papa wawe yego mukaba mwari mumaze igihe kingana iki mutabonana ntabwo muzi ariko se abo bajyanye bakurumunabe bakuru mbese cyangwa na nyina bo urabazi hari nka ba mukasine ba mukanyandwi bakamanayo abo ngabo urabazi yego hanyuma se aho ngaho mu Rwanda ahafite umuryango ubungubu nimbahuza mwakira arabona umuryango ko navugaga mu kiganiro ko asigaye ameze nk'aho ari nyakamwe mwaba mubonye umutware w'umuryango yego Tanzania numvaga batakiriho kuri mwebwe cyangwa se numvaga mudifite icyizere ko hazaba harukiriho kuba we atararekeye agakomeza agashakisha ariko nabifashijwemo n'umuhungu wo bitwa Ntwari Aime nibutse abumva ijwi rya Amerika Ntwari Aime ni we waje mbere aranshaka arambwira ati fasha gushaka benshi bacu bagiye muri Tanzania bajyanye na data biza kuba ngombwa ko mvugana na se kugira ngo ansobanurire numve neza ikibazo kiri kugira ngo nshobore no gufasha n'abandi bamwibuka niyo mpamvu bashoboye kumugeraho kubera yuko mbangira ngo umuntu ambwire apfa amakuru ahagije yatuma umuza mumuza kuba we yarabashakishije akaba babonye umunsi aho umuryango urambwira twiteguye kumwakira nifuza yuko yakwibuka akataho ngaho mu majyepfo y'u Rwanda aho yavukiye aho ntaza kongera akahabona akahahumeka kumva umwuka waho kunywa amazi yaho kanywa inka zaho urumva bitagira gute
Yeah.
gitondo ntabwo turi gutangira hano mu kiganiro agasaro kaburaga kubera impamvu zo kubungabunga umutekano bwite wa buri wese hano icyo nshinzwe nyuma yaho ni ukuza kuba hari nimero za buri wese kugira ngo mushobore kuganira mwiherereye mukikambere muvugane muvugane ko muzahurira ibyo nibyo muri bukore ntagira mvuge ko umurimo wanjye hano ndikurangirira aho uzakomeza mushakira abandi bavandimwe Andrea Bakare ari kuri kibi kongenda gisohoje ndagira ngo ubaze Bakare umuhungu wawe ntari ari hafi aho niwe waje mu kiganiro bwa mbere avuga ati ndikushakira abavandimwe niba ntari ahari ndagira ngo mubaze gatoya wamuna
yego
wi ntwari yemewe ngaho ngaho
ndaramutashimira imana byarandenze kubyakira
wakurikiranaga byose wabyumvise ko papa wawe abona umuryango avuga ko mu rwanda yari ari bavugana n'umuhungu wa se wabo witwa amoni mbere nabwo umusaza n'umugabo w'igikwerere mukuru ati gukunda hano mu kiganiro cy'agasaro kaburaga kubera ko ari wowe waje hano ibi byose niwe byaturutseho gushakira papa wawe umuryango urambukiranenze
ndenze ndenze ntabwo n'amagambo yavuze ariko ndashima imana kuba mbabonye
ngaho rero ukomeze ushimire imana nicyo cyangombwa hanyuma witegure n'umusaza kugira ngo muzabonane n'umusaza wanyu
ndashimira imana cyane ndashimira ijwi rya amerika na venuste imana ikongera imigisha pe
urakoze cyane nawe iyo mugisha tuzayisangire nagira ngo rero usubize papa wawe kugira ngo asezeraneho na bene wabo gatoya iminota mikeya basigane n'amasegonda ariko mwumve alo mzee rero nagira ngo ngushimire ngira ngushimire ubwiza bw'urukundo wagaragaje hino no kwihangana imyaka yose ariko kugira ngo rutegane zikategurira ukumva abateze n'ibitategurirwa ntabwo rero turategereje ubusa turabona ko agasaro kaburaga kavuze n'umusango nagira ngo ngushimire ubwo bwizwe kandi ngusezeho ari cyo ushaka ko kongeraho mbere y'uko usezeranaho narengiyehe
none ndakubaza amahanga ashoboka zaboneka
abo mu mahanga abo nibyo nakubwiraga ngo uko yakira abagabanya iyi ntambwe ya mbere tuzakomeza ntabwo tuzakomeza gushaka abantu bahuze baguranye n'abantu ntabwo ari igikorwa cy'umunsi umwe si ikijoro rimwe ni igikorwa gihoraho hanyuma imana yamana abantu bakaboneka tugakomeza tugashakisha n'ubu rero nabo basigaye kuri tanzaniya ndakwizeza ko niba hari ukiriho tuzakubona nicyo mvuga umuntu wese ukiriho azaboneka uwo tutazabona tuwitabye imana kuko hari n'abitabye imana tumenya tuwitabye imana tugahumuriza imiryango tukayifata mu mugongo ndakwizeza rero yuko tuzakomeza kubishakira abavandimwe babo basigaye muri tanzaniya n'ababa bari i burundi abatwumva muri kano kanya wabayibuka umuvandimwe we witwa Andrea Bakare yaza hano kuri kigali amerika akatubwira yuko hari icyo bapfa nkiriye ngaho rero wowe hari icyo ushaka kugira ngo ndagira ngo mbasezereho hari nakira abandi mu kiganiro gasaro kaburaga
mbere gusaba umusore umwe tubonana uza kuri telefone ukagenda kuri telefone nimero zawe niza uzabwira akatubona ntizabona tubona
ibyo nabikwemereye
ubundi imana ikomeze guhamagara amazina kuko ibyo byose bikorerwa mu mubiri guhamagara amazina kandi
kugana igihe igishimo byawe ni byacu kandi ku gihugu cy'Amerika kuba utwijeje kuzakomeza kuri radio yanyu kuzayikundisha n'abandi kuba utubwiye yuko muyumva muri benshi ni mwebwe dukorera ni mwebwe tubereye ko ntacyo twageraho mudahari twese tugakira hamwe tugasenyera umugozi umwe kugira ngo dushobore guha abantu kwizera no kubaho gukwiye ngaho rero mwese ndabashimiye hano mu kiganiro agasaro kabura hamwe n'abafashije kugira ngo nshobore kubahuza nawe Ntwari ndetse ushimirire na Emmanuel Mugisha wadusinye kenshi ambwira ati twumvise yuko dufite umuntu wacu witwa Andrea Ribakare nawe Mugisha rero nawe umushimirire nawe Andrea Ribakare ndagushimiye ngaho mukomeze mujye musimbiza
murakoze nishimiye kukumva nuko tutarabonana Imana ikimwe rwose kuba muri n'umunyamuryango
radiyo murayinyambuye radiyo murayinyambuye ariko ndavuga mbigenza kubera ibyishimo mufite nkiriye uwo muganira ntabwo ari Andrea Ribakare ni umuhungu we witwa Ntwari Aime niwe wicaye ufata antene arayigariza ndi kubavuga mu Kinyarwanda ariko mvuga uko mbigenza ndabaretse kugira ngo muganire buryo umwana uganira na se wabo ntacyo wamukoraho Ntwari nimukomeze amasegonda 30 hanyuma musubize radiyo y'abandi nanjye nkomeze mukoreshe ndira bumva ibyo bya Amerika rwose ibikurikira mu kiganiro agasaro kaburaga nimukomeze
umva nishimye byandenze imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro
ihabwa icyubahiro pe nishimiye kukumva cyane ndetse ntegereje no kuzakubona imana ishimwe cyane no kuba venusita duhuje ibindi mwaraza kuduhuza turavugana birambuye
kuri rwose naduha imirongo turahita tuvugana nayituye turayashaka arahari rwose ndakuvugisha reka twereke umugora tumuha akanya akomeza akazi ubundi imana yo mu ijuru
murakoze cyane rero ngaho umunsi mwiza ngaho mu kanya mukomeze muganire muri kabe soreje ikiganiro agasaro kaburaga mbashimire kuba mwagikurikiye muri benshi iki ni ikiganiro cyanyu nawe niba ufite uwawe wabuze hamaga ikiganiro agasaro kaburaga nimero ni 001 2 0 7 4 3 4 6 nyisubiremo 001 2 0 7 4 3 4 6 naho utaha ndakumwe na Venuste Nshimiyimana.